Ay, yeah. Nadia.
Alexis on the beat.
Majina mabaya amepewa yeye. Lawama zote ametupiwa yeye. Matusi kejeli ni kwake yeye. Huyo ndo single mother. Kupambana na pambana yeye. Kuvisha kulisha ameachiwa yeye. Kusomesha kulea ni kwake yeye. Nani kama single mother. Walisema sitoweza toto za parara. Wakanita shenzi leo ona naolewa. Watoto wanasoma wengine wamehitimu. Nani kama mimi Walisema sitoweza toto za parara. Wakanita shenzi leo ona naolewa. Watoto wanasoma wengine wamehitimu. Nani kama mimi Single mother, hoye, hoye, kina mama, hoye, hoye. Single mother, hoye, hoye, kina mama, hoye. Zamu yetu sasa, tuwakomeshe. Single mother, hoye, hoye, kina mama, hoye.
Come!
Ya kwake amekwisha, maneno walisema. Machozi nikaficha, kule sitorudi tena. Ona nimejisaka, nikajipata, hamnishtui tena. Mpenzi ninaye tena natamba naye. Kungara na ngara tena designer kali. Kweli Mungu si athumani, ameniona na kunijali. Sitokuja kulia tena. Walisema sitoweza toto za parara. Wakanita shenzi. Watoto wanasoma, wengine wamehitimu. Nani kama mimi?